Cuff beat.
Made it.
Breakfast music.
Yeah. I'm at zambui.com. Super vibe.
Abwana kunjito. Andi pasa tafu time. Kafiga kunyumba. Tawasu kuni wanjezera. Tendere ndupeza kuti. Ineo, ineo. Tendere ndupeza kuti. Chuma, koma kungo tukuka Chikondi chapita kwa ena Kuyenda nane mumakana Inuyo, inuyo Kodi ndai pane lupoti Zayela, zayela Pano ndiende na nyansa Kuti muna kwila nondalama Pano ndiende na nyansa Ati anauna ukongola Ubwino wanga suziwa Suziwa Ubwino wanga suziwa
www.amadzambiwi.com.